Ine ndikufuna kuti ndilengeze pano kuti mapemphero anu ayankhidwa. Misonkhano yonga imene ife tinkakhala nayo pamene ine ndinkayamba kumene mu utumiki zaka zambiri zapitazo. Ine sindinayambepo, ife tinkalephera ngakhale kuti tiwakhazike nkomwe anthuwo ndi kupeza mabwalo azionetsero ndi china chilichonsecho. Ikamakwana firikoloko amakhala kuti akwana kale poti adzadzitse malowo. Iwo ankachita kutseka zipata osawalola iwo kuti alowe. Ife timakafikako kumeneko ma 7 mukuona basi ma 1000 akukhamukirako kuchokera konsekonse basi. Ndipo ine ndinatenga mausiku asanu otsirizira musonkhano omaliza ndipo ndinangomangirira pa mawu. Ndinayamba kuzindikira mphamvu imene mawu anali nawo mukuona, chifukwa mawu ndi Mulungu mukuona. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano a Hebrew 4 amanena zimenezo kuti mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse mukuona. Mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa ngakhale kukapyoza mogawaniza fupa ndi odula ndi ozindikira maganizo a mmalingaliro mu mtima mukuona. Icho ndicho chili mawu a Mulungu. Ndiye pakakhala kuti pali mphatso imene ife tikhoza kukakhalako ndi kukamasukako ifeni ndipo nkukhala mawu iwo eni amene ali Khristu, amene ali mawu nkubwera mwa ife ndi kudzazindikira maganizo a mmalingaliro monga inu mwazionera izo mukuona. Zimakhala zopambana bwanji. Kenako kuona chimene iye anachita ndi mmene iye anatidalitsira ife ndipo kenako izo ine ndikumverera kuti kuzimangirira izo pozungulira mawu amenewo kwa mausiku anayi kungowalola anthu kuti akhale chete ndipo kenako kungokhazikika ndipo mzimu woyera kumawayitana anthu ndi kumachita zinthu mwaumvetsera. Ndiyeno usiku wa thawu la Mulungu lapitali masana ine ndinaona umodzi wa mizere ya machiritsi yayikulu imene ine ndinayamba ndayionapo mu America mukuona. Iwo anali ine ndinamutumiza Bile kuti abwere ndi makadi 100 ndipo Jean ndi 100 ndipo Leo ndi 100 ndipo Roy ndi 100 kuti adzangopereka makadi onse pafupifupi 500. Ndipo kenako iwo atatha kuona kuti mawu akhazikika ndi chimene iwo amachita kenako titangokhazikika pa mawu pomwe apo tsopano kumawabweretsa iwo pa nsanja. Ndipo ine ndinawaona amuna ndi akazi akutaya ndodo zawo ndi zina zotero ndi kumachiritsidwa iwo asanafike nkomwe pa nsanja kungoona kokha mukuona. Mawu a Mulungu anali atapita kale atapita kudutsa pamenepo ndipo atadziyala okha mu mauthenga 5 amenewo kapena mauthenga 4 mmitima mwawo kufikira kuti iwo anakhulupirira iwo ndi mtima wawo onse. Kenako chinthu chokhacho chimene iwo amayenera kuti achite chinali kuti akhale ndi kukhudza kwa pang'ono kwina kwake mwaona china chake chinzake ndipo chinali chenicheni. Ndipo mwamsanga pamene iwo afika pa nsanja imeneyo iwo amakhala atachiritsidwa kale pomwepo pa nsa basi asanafike pa nsanjapo. Ine ndikukhulupirira abale pano inu nonse mukumudziwa mbale Ed, mbale Ed Cooper sichoncho inu inu ochokera ku Arkansas kumusiku iye anakumana. Iye anali ndi ine mu magawo oyambirira a utumiki woyambirira. Iye anati izi zikuoneka ngati nthawi yachikale, iye anati momwe iwo ankakonda kuchitira zaka zapitazo. Ndipo kunali anthu amene anali ndi zotupa zimene zinali monga choncho amabwelera ali bwino akhungu osamva osayankhula mitundu yonse ya zinthu zimene ambuye wathu ankachita osayerekeza nkomwe ngakhale kuwakhudza anthuwo. Mawu akupita ndi kumakachita izo. Kenako ambuye anandipatsa ine uthenga umene ine ndikufuna kuti ndidzayankhule ku tchalichi nthawi ina ine ndikadzabwelera ndikadzapeza mwayi wokhoterako. Ine ndimakhala wotangwanika kwambiri tsopano ine ndikuyenera kuti ndinyamukenso mawa ndikudikirira kuti mtsikana uyu abwere. Ndipo ine ndisinatenge nkomwe chikwama changa mnyumba panali pali wina wake pamenepo ndipo ine sindinakhale pansi nkomwe kuyambira nthawi imeneyo mukuona. Ine sindinayankhule nkomwe ndi banja langa chibwerereni ine kuno mukuona. Ndipo ndizo izo nzotopetsa kwenikweni ndipo ine ndikusowa mapemphero a inu nonse kwa ine aponso kuti ambuye andithandize ine kuti ndigwiritsitsebe. Tsopano ndikumona mbale wathu apa akudwala kwenikweni wagona pa machira awa ndipo ife wina wake akubwera mukamphindi pang'ono akufuna kuti ife tizipita ku Louisville. Ine ndikufuna kuti inu mumukumbukirenso mpemphero nayenso. Dona wachichepere wabwino amene iye sali pafupifupi usinkhu wa zaka 18. Iye anabadwa mapasa. Ndipo ndi mtsikana wachikhristu ali ku sukulu. Ndipo atsikana enawo amakhoza kumakamba za iye. Inu mukudziwa atsikana awiriwo. Ndi kumawuza iwo momwe iwo analili gawo la moyo limene iwo amaphonyana nalo. Ndi mmene iwo amayenera kuti azikhalira monga atsikana ena onsewo. Ndipo mtsikana mmodzi anakwanitsa kungozitaya izo. Winayu anali ndi kuyipidwa. Ndipo iye zimamunyansa moyipa zimenezo. Ndipo amangopitilira kumapita kutali. Ndi kumatsetserekera mbuyo. Ndi kumadandaula nazo izo. Ndipo potsiriza wakhala ndi kusokonezeka kwa ubongo. Ndipo iwo iye ali kuchipinda cha misala. Amayi ake ndi abambo akubwera posakhalitsa apa akuchokera ku Crandall, Indiana kuti apite ku malo awa kumene iwo ati ayesere kuti amutumizeko iye kwa a Madison mawa. Tsopano mtsikanayo palibepo vuto looneka pa mtsikanayo. Iye palibepo chilichonse chogwirika. Iyeyo ndi wathanzi mwangwiro. Koma izo ndizovuta kwambiri kuti tingazifotokoze izo. Ndipo izo ndithudi sizingafotokozedwe. Zimene izo zili mzimu wake ukungoyendayenda mukuona. Tsopano iwe ukuyenera kuti ukaugwire mzimu wakewo ndi kukaubwezera iwo pa malo ake mukuona. Pali monga ife tinamalizira kuyankhula kuno masabata angapo apitawo za mmene thupi la munthu limagwirira ntchito. Mmene pali zokhudzira 5 zimene inu umalowera nazo mthupi. Ndipo kenako njira 5 mmene ife tingazitchulire izo. Njira 5 monga ngati chikumbu mtima kuganiza ndi zina zotero zimene ife timalowera nazo musolo. Ndipo kenako inu mukalowa mu mzimu mumakhala njira imodzi yokha. Ndipo imeneyo ndiyodzera muchifuniro chawekha chimene chimakhazikitsa izo kubwerera mbuyo pamene munthu ankalengedwa. Inu mukhoza kuwalandira iwo kapena mukhoza kungowasiya iwo azipita. Inu mukhoza kumulandira Khristu ngati mpulumutsi kapena mukhoza kungomusiya iye azipita. Ndipo inu mukadali pafupi ndi mtengo umenewo wa moyo uja ndi wina wa imfa. Munthu aliyense anayikidwa pa mtengo umenewo kapena Mulungu angakhale osalungama kukamuyika mmodzi pamenepo ndipo kenako osamupatsa winayo mwayi ofanana woti asankhe chabwino ndi choyipa. Ndipo aliyense wa ife ali nawo mwayi umenewo. Komanso mmenemo mzimu ife tikhoza kuchiritsidwa kapena ife tikhoza kusachiritsidwa. Tsopano sichifukwa chakuti palibepo kuti ife sitinachiritsidwe mogwirizana ndi Mulungu ife tatero. Pakuti panganolo ndi lopanda mangawa ndipo iye anagula kale machiritso athu. Chotero machiritso athu ndi a kwa ife. Iwo ndi athu. Tsopano izo zili mwakuti kodi titenga njira iyi kukhulupirira izo kapena njira iyi basi osakhulupirira izo. Tsopano pali njira imodzi yokha iyo imene ife tingakalowere mukukhalapo kwa Mulungu. Tsopano mwana uyu wokongola amayi ake ndi bwenzi wanga wamkazi ine mayi. Oh, anali mmodzi wa abwenzi anga akazi. Iye anali dona wang'ono wabwino. Anachokera ku nyumba yosamalitsa kwenikweni ya Chinazareni. Mtsikana wang'ono wokoma. Ndipo iye ali ndi mwamuna wokoma. Ine ndimamudziwa iye nayenso. Mwabwino kwenikweni nyamata amene anamukwatira iye. Ndipo iye ndi wang'ono basi. Iwo amawalera ana amenewo kuti azitumikira Ambuye. Ndipo anawayika iwo ku sukulu. Ndipo iwo anali wokhazikika kwenikweni mwa Khristu kuti asamachite zinthu zimene zili zolakwika. Koma apo izo zinapita. Zinangomusokonekera chimodzimodzi monga ine. Ndinayang'ana mphindi pang'ono zapitazo. Ndipo ndinayang'ana mbuyo pa mnyamata wang'ono. Anali ndi chinthu chomwecho ndendende. Ndipo pa ife tinapita kumusiko usiku wina wa mbale Wright. Ndipo Ovio anali basi ali mukusokonezeka kwa thunthu. Ndipo iye inu mukudziwa pamene iye angayesetsa kuti andithamangitsire ine kunja kwa nyumbayo momwe Ovio ndi ine tilili abwanawe. Basi kwenikweni ngati kuti ndine bambo ake. Ine ndinakwatitsa chikwati cha bambo ake ndi amake pamodzi. Ndipo iye amangolumpha ndi kumafuula, tulukani muno, tulukani muno, tulukani muno. Mukuona. Tsopano chimene tinachita kumeneko chinali kupita ndi kukalowa mu mzere wa mzimu ndi kukaugwira mzimu wa mnyamata ameneyo. Mukuona. Chisoni chochuluka chinali chitabwera mu mtima wake waung'ono. Iye ndi mwana. Ndipo iye anali ataona zochuluka. ndipo tinango mubweretsa iye kubwerera kumalo amene iye amayenera kuti azikhalako. Inu mukuona mumasiku pang'ono iye anali ali bwinobwino. Tsopano icho ndi chinthu chomwechomwecho imene inu mukuyenera kuti muchite ndi izi. Ine ndazionapo izo, ndipo ine ndikudziwa kuti izo ndizoona. Koma tsopano basi ine ndikukupemphani nonse inu kuti mupemphere tsopano kuti Mulungu andithandize ine kuti ndikampeze mtsikana wang'ono uyu, ndikamuchotse kumalo kumene iye sakudziwa kuti iye ali kuti, kenako kumubwezera iye kumalo ake. Mpita umenewo umabwera kudzera chikhulupiriro. Maona, iye sangakhale ndi chikhulupiriro pa iye mwini. Iye sakudziwa kumene iye ali kapena chilichonse. Mukuona, izo zikuyenera kutengera chikhulupiriro chathu kuno. Ndipo tsopano mmenemo mphamvu ija ya chiukitsiro cha Khristu imene iye anatipatsa ife mwayi, mwayiyo ndi mmene inu mwa njira ina mawu a Mulungu amamulasira ochimwa. Ndipo izo ziyenera kupita kudutsa mukulalikira kwa mawu akamapita patsogolo. Icho ndi chifukwa chake ine ndimafuna kuti ndiyankhulepo pang'ono pokha mawa uno tisanapempherere odwala. Inu mukukumbukira masomphenya aja osatikale kwambiri Ambuye anandipatsa ine, inu mukudziwa zokhudzana ndi kukaona mbali inayo. Inu mukukumbukira mmawa uja pamene ine ndinkachitira umboni kuti ndinakaona mbali inayo. Chabwino, zimenezo zinali zoona. Ndipo liwu la Afu Gospel Businessman yalemba nkhani imeneyo, ndipo ayika chithunzi kuseri kwa tsambalo apa. Ndipo ilo lili ndi kandemanga kakang'ono mmusi mwake, kagawo kakang'ono apa mmusi kukamba za utumiki, chimene iyi ndi newspaper ya m'mayiko ambiri imalembedwa muzinenero zambiri zosiyanasiyana. Ndipo iwo analipereka tsamba la kutsogolo ndi loyambirira kukamba za masomphenya amenewo. Mukuona, ndipo ine ndabweretsa izo kuno. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mutengepo imodzi, ndipo inu mukhoza kukawerenga iyo ndi kumapita. Ine sindimadziwa kuti abwera ngati ati abwere kuno abale mawa uno. Ndipo inu ndiye ngati inu simukwanitsa kuti mutenge imodzi. Chabwino, mudzangopita ku ofesi, iwo ali nazo izo kumeneko mu ofesi. Ndipo iwo akatilola ife kuti titenge mulu wa izo za zipitiriranibe. Mukuona, ndipo ndizo zonse zimene zili mu mtima mwanga, zonse zimene ine ndikukhoza kuzimva ndi zipitiriranibe. Basi kutsidya kwa mtsinje kuli dziko labwinoko. Ndipo tiyeni tizipitirirabe kumakankha mpaka ife tidzakakomane ku dziko limenelo. Tsopano ine ndikuganiza kuti iwo ali ndi kudalitsa kwa mwana wa mbale Striker ndi mulongo Striker. Chotero izo akwana ngati tsopano mulongo Striker anasikisi limenelo ndi banja laling'ono lokondeka. Ndipo chotero iwo ali anali mamishonale athuko mu Africa posakhalitsapa, ndioti abwereranso. Ndipo ana aonse ndi ana okongola. Ndipo ine ndikukhoza kumuona uyu nayenso ali chimodzimodzi nayenso pamene iwo akumubweretsa iye mmawa uno ku utumiki womudalitsa. Kodi Tedi ali kuti? Tedi, kodi iwe ungabwere kuno palimba miniti chabe mwana? Ndipo tiyeni tiimbe nyimbo yathu, nyimbo yaing'ono. Inu mukuidziwa nyimbo yaing'ono ija, ine ndikukhulupirira ife timayimba. Abweretseni iwo, kodi ukumkulondola? Abweretseni iwo kuwachotsa ku minda ya tchimo. Ndipo icho ndi chifukwa chimene ife timayimbira iyi, chifukwa chakuti ife ndizo zonse zimene ife tingathe. Makolo ndikuabweretsa iwo kuti adalitsidwe. Ife timawapereka iwo kwa Ambuye ndi kuabweretsa iwo akadali makanda kuti iwo asadzasochelere m'munda wa tchimo uwo. Abweretseni iwo mkati. Tiyeni basi, iwe umayidziwa iyo Tedi, tiyeni tingoimba ndime imodzi ya iyo tsopano. Bweza tu, bweza tu, abweretseni kuchokera kuminda ya chimo. Bweza tu, ngati pali winanso bwanji ingo mubweretsani iyepo mpano. Abweretseni ang'ono kwa Yesu. Bweza tu, bweza tu, abweretseni kuchokera kuminda ya chimo. Bweza tu, bweza tu, abweretse niwo enda enda wo kwa Yesu. Bale Strika ndi mlongo Strika, ine ndikuzindikira kuti inu mukudziwa chimene nyimbo imeneyo imatanthauza kuti abweretse niwo muntima mwanu muli chokhumba choyaka kuyesesa kuti mwabweretse otayikawo abwere kwa Yesu. Mwana wanu wang'ono ngati iye akanafa asanadalitsidwe kapena chilichonse, iye ndi opulumutsidwa muli monse chifukwa magazi a Yesu Khristu anachita izo pa Kavari. Koma pokumbukira ulendo wake waukulu wa pansi pano, pamene iye anadzayika manja ake pa ang'onowo ndipo nkuti alole niwo abwere kwa ine, icho ndi chifukwa chimene inu mukumubweretsa mwanayo m'mawa uno ndipo mukuyika chidaliro mwa ife kuti ife tikhoza kupemphera pemphero la chikhulupiriro kwa wang'onoyo kupereka moyo wake kwa Mulungu. Dzina lake ndi ndani? Marilyn Madge. Marilyn Madge Strika, iye ndi wamkulu bwanji, miyezi 13, anabadwira ku Africa. Ndi choncho chabwino mulole ngati kuli mawa zidzakhale kuti mwana wang'ono uyu adzakakhale wa missionary kumeneko mminda kumene iye anabadwirako, ndipo ndi mwana wang'ono wokongola. Kodi inu mungabwere m'bale Neville? Ndipo Marilyn, oh my, ine nthawi zonse ndimawakonda anawo. Kodi uyu si mwana wang'ono wokongola? Iwe uli bwanji? Iwe uli bwanji? Tiyeni tiweramitse mitu yathu, ndipo ine ndikufuna kuti inu muyike manja anu pa iye. Atati athu akumwamba, ife tikumubweretsa kwa inu Marilyn Madge Strika wang'ono, mwana wokondeka wang'ono uyu amene anabadwira ku minda ya umishonali pamene nkhondo inkapita molimba. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse mwana uyu. Mu Baibulo iwo ankabweretsa kwa inu ana oterewa, inu munkaika manja anu ndi kuwadalitsa iwo. Munkati aloleni ana abwere kwa ine, ndipo musawakanize iwo ayi, pakuti otere uli ufumu wa kumwamba. Amayi ndi abambo, amuyika iye m'manja mwathu lero. Ife mwachikhulupiro tikukwera makwerero kupita kutali kukamuyika iye m'manja mwanu mwachikhulupiriro. Mudalitse moyo wake, mpatseni iye moyo wautali Ambuye. Mulole iye akakhale mwana wa Mulungu. Mulole iye akakutumikireni inu ndi moyo wake wonse, nyewa uliwonse wa mthupi mwake akakhale wantchito wa Khristu. Perekani izi Atate. Adalitseni abambo ndi amayi ake, azichimwene ndi azichemwali ake ang'ono. Mulole iwo akakule nawonso, ndipo akakhale banja la ulemerero ku utumiki wa Mulungu. Atate, ife tikumpereka Marilyn Madge wang'ono kwa inu mudzina la Yesu Khristu, moyo wa utumiki. Mudalitseni iye ndi abambo ake ndi amayi ake ndi okondedwa ake, ndipo mulole iwo akakhale miyoyo yayitali yosangalala mu utumiki wanu mudzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu m'bale Strika. Mulungu akudalitseni inu. Madaliso padona wabwino wang'onoyo. Ziko mwe iwe Tedi Nyamata. Ine ndimakonda ana ang'ono. Sichoncho inu? Ndiangati amene sanamvepo masomphenya amene Ambuye anandipatsa ine. Tiye tione manja anu atakwezedwa m'mwamba. Amene sanamvepo. M'bale Neville, inu muli ndi buku lanu laling'ono pamenepo. Mwina mwake, mwina inu mukhoza kungowawerengera iwo pompano. Basi kwa kampindi kapena ziwili. Ine ndikukhulupirira izo. Basi pompano ngati inu mungathe. Mawa wina ine ndinali nditagona pa bedi panga. Ine ndinali nditangodzuka kumene kutulo. Ndipo ndinayika manja anga kuseli kwa mutu wanga. Ndipo ndinangokhazika mutu wanga pa pilo. Kenako ine ndinayamba kudabwa kuti zidzakhala motani kumbali inayo. Ine ndinazindikira kuti ndakhala mochuluka kuposa theka la moyo wanga, ngati ine ndingakhale mmene anthu anga amakhalira moyo. Ndipo ine ndinkafuna kuti ndimuchitire Ambuye zochuluka ine ndisanachoke mmoyo uno. Ine ndinamva liwu likuti iwe ukungoyamba kumene. Limbikabe nkhondoyo, kazi menyabe. Pamene ine ndinali nditagona pamenepo ndikulingalira mawuwo, ine ndinaganiza kuti ine ndikungolingalira kuti ndamva liwu. Kenanso liwu linati, limbikabe nkhondoyo, kazingopita, kazingopita. Komabe osakhulupirira maganiza kuti mwina mwake ine ndayankhula mawuwo ndekha. Ine ndinayika milomo yanga pakati pa mano anga, ndipo ndinadzakhazika dzanja langa pakamwa panga, ndipo ndinamvetsera. Liwulo linadzayankhulanso, Gazi limbigira abe, ngati iwe ukanangodziwa zimene ziri kumapeto ansewu. Ine, ndimakhala ngati ndimamva nyimbo, ndimawa nyimbo yakale yodziwika. Ndikukhumba kwathu, ndipo ndalema ndikufuna kuona Yesu. Ine, ndikufuna kumva mabelo akugombe akulira. Akanawalitsa njira yanga, ndipo mantha onse akanatha, Ambuye, ndiloleni ine ndipenye kupyola katani la nthawi. Kenako liulo linafunsa, kodi iwe ukufuna kuti upenye kupyola katani, ine ndinayankha. Izo zikanandithandiza ine kwambiri. Chimene chinachitika, ine sindingathe kunena. Kaya ine ndinali muthupi kapena ayi, kapena iko kunali kusinthika, ine sindikudziwa. Koma iwo anali osiyana ndi masomphenya onse amene ine ndinayamba ndakhalapo nawo. Ine ndimatha kuwaona malo kumene ine ndinatengedwerako, ndiponso ndimatha kuziona ndekha nditagona pamenepo pa bedi langa. Ine ndinati, ichi ndi chinthu chachilendo. Kunali ziwerengero zazikulu za anthu, ndipo iwo amabwera akuthamanga kuti adzandilonjere ine. Akufula, mbale wathu ofunika. Oyamba, kunabwera atsikana, ooneka anzaka za m'ma 20. Ndipo pamene iwo amandikumbatira ine, iwo amati, mbale wathu ofunika, anyamata, muchiyindeyinde cha unyamata, ali ndi maso akunyezimira ngati nyenyezi mu usiku wa mdima, ndi mano oyera ngati ngale. Amandikumbatira ine akuti, mbale wathu ofunika. Kenako ine ndinazindikira kuti ine nanenso ndinali nditasanduka nyamata aponso. Ine ndinadziyang'ana ndekha pamenepo, ndipo ndinapotoloka ndikudzayang'ana m'mbuyo pathupi langa lokalamba litagona pa bedi ndi manja anga ali kumbuyo kwa mutu wanga. Ine ndinati, ine sindikumvetsa izi. Pamene ine ndimayamba kuti ndimvetse malo amene ine ndinaliko, ine ndinayamba kuzindikira kuti kunalibeko dzulo, ndipo kunalibeko mawa kumeneko. Panalibe amene ankaoneka kuti akutopa. Pamene unyinji wa atsikana okongola kwambiri, amene ine ndinayamba ndawaona apo, amaponyera manja awo mondikumbatira ine, ine ndinazindikira kuti kunali chikondi chachikulu chokha, zomwe zina ndidzidzimutsa ine. Ndipo kunalibeko kusililana kwa thupi, monga zimakhalira muchikhalidwe cha umunthu. Ine ndinazindikira atsikanawa anali ndi tsitsi lawo lotsikira pansi mpaka muchiuno mwawo, ndipo masiketi awo amatsikira pansi mpaka kumapazi awo. Zitatha izi, Hope, mkazi wanga woyamba, anadzandikumbatira ine, ndipo anati, mbale wanga ofunika. Kenako mtsikana wina anadzandikumbatira ine, ndipo Hope anatembenuka, ndipo anakamukumbatira mtsikanayo. Ine ndinati, ine sindikumvetsa izi. Ichi ndi china chake chosiyana kwa thunthu ndi chikondi cha umunthu. Ine sindikufuna kuti ndibwelere kupita ku thupi lokalamba ilo limene lili pa bedi. Kenako liwu linayankhula ndi ine, ichi ndi chimene iwe umalalikira kuti ndicho mzimu woyera. Ichi ndi chikondi changwiro, palibe chingadzalowe kuno wopanda icho. Kenako ine ndinatengedwera mmwamba, ndipo ndinakakhala pa malo apa mwamba. Paliponsepo ndizungulira ine panali ziwerengero za zikulu za amuna ndi akazi ali mukuwala kwa unyamata. Iwo anali akulira ndi chimwemwe, mbale wathu ofunika, ndife okondwa kwambiri kukuonani inu kuno. Ine ndinaganiza, ine sindikulota, pakuti ine ndikutha kuwaona anthu awa, ndipo ine ndikutha kuliona thupi langa litagona kumbuyo uko pa bedi. Liulo linayankhula kwa ine, iwe ukudziwa zinalembedwa mu Baibulo kuti aneneli anasonkhanitsidwa ndi anthu awo. Ine ndinati, inde ine ndikukumbukira zimenezo mu malemba. Koma kulibeko Abranham ochuluka chonchi. Liulo linayankha, awa si Abranham, awa ndi owatembenuza ako, amene iwe wawatsogolera kwa Ambuye. Ena akazi awa amene iwe ukuganiza kuti ndi achichepere ndi okongola, anali osachepera usiku wa zaka 90 pamene iwe unawatsogolera iwo kwa Ambuye. Nzosadabwitsa iwo akufuula, mbale wanga ofunika. Kenako unyinji unafula pamodzi, mukanapanda kupita ndi uthenga, ife sibwezi tili kuno. Ine ndinafunsa, Yesu ali kuti? Ine ndikufuna kuti ndimuone iye. Anthuwo anandiyankha, iye ali pamwamba pang'ono. Tsiku lina iye adzabwera kwa iwe, iwe unatumizidwa ngati mtsogoleri. Ndipo pamene Mulungu adzabwera, iye adzakweruza iwe mogwirizana ndi chiphunzitso chako. Ine ndinafunsa, kodi Paulo ndi Petro adzayima pa chiweruzo ichi nawonso? Yankho linali, inde. Ine ndinati, ine ndalalikira chimene iwo analalikira. Ine sindinachoke kwa iwo mbali imodzi kapena inzakeyo. Pamene iwo ankabatiza mu dzina la Yesu, nanenso ndinatero. Pamene iwo ankaphunzitsa ubatizo wa mzimu woyera, nanenso ndinatero. Chilichonse chimene iwo ankaphunzitsa, nanenso ndinaphunzitsa. Ife tikudziwa zimenezo, anthu anafuula. Ndipo ife tikudziwa kuti ife tidzabwereranso ku dziko lapansi ndi inu nthawi ina. Yesu adzabwera ndipo adzakweruzani inu mogwirizana ndi mawu amene inu munatilalikira ife. Kenako inu mudzatipereka ife kwa Iye, ndipo tonse pamodzi tidzabwerera pa dziko lapansi kukakhala kwa nthawi zonse. Ine ndinafunsa, kodi ine ndikuyenera kuti ndibwerere ku dziko lapansi tsopano? Iwo anayankha, inde, koma muzikalimbikirabe. Pamene ine ndimayamba kuti ndizisamuka kuchoka ku malo okongola awo achimwemwewo, utali wa mmene maso anga amatha kuona, anthu anali akubwera kwa ine kuti adzandikumbatire ine akufuula. Mbale wanga ofunika. Mwadzidzidzi, ine ndinali nditabwereranso pa bedi, ine ndinati, o Mulungu, ndithandizeni ine, musandilole ine kuti ndizilekelera pa mawu. Mundilole ine ndikhale molunjika pa mawu, ine sindikusamala zimene wina aliyense akuchita. Ambuye, ndiloleni ine ndimenyerebe kupita ku malo okongola achimwemwe amenewo. Ndine wotsimikizika kwambiri kuposa nkale lonse moyo mwanga kuti zidzatengera chikondi changwiro kuti ukalowe kumalo amenewo. Kunalibe kunsanje, kunalibe kutopa, kunalibe matenda, kunalibe ukalamba, kunalibe imfa, kunangokhala kukongola kwa pamwamba ndi chimwemwe. Chilichonse chimene inu mukuchita, muyike kumbali china chilichonse, mpaka inu mutapeza chikondi changwiro. Mufike pamene inu munga makonde aliyense, ngakhale ndani aliyense. Zilibe kanthu kaya ndege ikuphidikuka, mphezi zikung'anima, kapena mifuti ya ndani ili pa inu. Zinthu izi zilibe ntchito, mupeze chikondi changwiro. Ngati inu simunapulumutsidwe, mumulandire Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanu tsopano. Ngati inu simunabatizidwepo m'madzi, mubatizidwe tsopano. Ngati simunalandire ubatizo wa Mzimu Woyera, ulandireni iwo tsopano. Kanikizanibe kupita ku chikondi changwiro chimene chiti chidzakutengereni inu kupita ku malo okongolawo ndi achimwemwe kuseli kwa katani la nthawi. Zikomo inu mbale chifukwa cha zimenezo. Izo ndi ine ndimaganiza, mwina mwake ena inu mukawerenga izo. Ndipo ngati inu mulibe kabuku kakang'onoko banji, inu mukhoza kukhala nako iko. Kenako pa pansi penipeni pa tsambalo, iye anayikapo kolemba kakang'ono kokhudza utumiki pamenepo. Sindikudziwa ngati inu munazindikira zimenezo kapena ayi. Pansi penipenipo inu mutatha kuwerenga izo, pansi penipenipo kolembedwa kakang'ono kali pansipo. Tsopano ilo likupita pafupifupi muchinenero chilichonse pansi pa miyamba, inu mwaona, kuti likawerengedwe kuzungulira dziko lonse. Tsopano chiyani, chiyani chabwino? Inu mukuti munganene chiyani za zimenezo, mbale Branham? Inu musanapempherere odwala. Zimenezo zinachitika kuti ife tithe kudziwa kuti kuyesesa kwathu sikuli pachabe. Mukuona, ife tikuyenera kumufikira Mulungu kudzera mu mpita umenewo wa chikondi ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimatitengera ife kupita ku mpitawo. Chikondi ndi chimene chimatilowetsa ife mkati. Mundikhulukire ine. Tsopano, kodi inu mukuganiza kuti Mulungu akhoza? Tsopano tiyeni? Tsopano chikhulupiriro chanu chikufika pamalo tsopano. Inu mukuganiza kuti? Inu mungaganize chiyani tsopano? Ngati kuyesesa konse kumene kachisuyu ndi magulu awa a anthu pano ayikapo chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Pali ambiri pano amene munawaloleza ana anu chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Pali ambiri pano amene akhala akuyenda opanda zovala chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Pali ambiri amene adutsa mikuntho ndi kuyenda opanda nsapato kumapazi awo kuti abwere kukachisi kuno. Izo nzona chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Kodi inu mungaganizire ojambula akujambula chithunzi chopambana chokongola mpaka icho kukhala chapamwamba, ndipo kenako mkungo ching'ambang'amba icho pakhoza kukhala china chake cholakwika ndi ojambulayo? Kodi inu mungaganizire zaopeka walemba nyimbo mpaka iyo nkukhala yapamwamba, ndipo kenako mkungo ng'ambang'amba nyimbo yakeyo pakhoza kukhala china chake cholakwika ndi opekayo? Mukuona, palibepo chimene chimakhala cholakwika ndi Mulungu. Mulungu samapanga chinthu ngati ichi kuti angochingʼambang'amba icho nkukachitaya. Izo ndiza kwa ufumu wake, izo ndiza kwa ulemerero wake. Aliyense wa ife timatenga gawo muchithunzi chimenechi ndi munyimbo iyi. Ife ndife ziwalo za ufumu wa Mulungu, ndipo izo nzakuti ife tikhoza kusewera magawo athu bola ngati ife titawazindikira malo athu kukhala wa m'malo awa. Ndipo kukhazikika pamalo pomwepo. Ndipo malo amodzi amene ife tikuwadziwa ndiwo muchikondi, chifukwa icho ndi chimene chimapanga chithunzicho. Tsopano izo zimakhala zovuta pamene iwe uona masomphenya awa monga chonchi ndi zinthu, kuti umvetse zomwe zili kumbali inayo. Ine ndikanakonda ndikanamadziwa. Mwamunayo anayika kolemba akakang'ono pansi apo konena kuti aneneli akale momwe iwo ankaonera masomphenya awa ndi zina zotero ndi mmene lero kudusa ngakhale chimene ife sitingathe kuzimvetsa izo. Koma Ambuye atilola ife kuti tikalowe mu zimenezo ndi kukaona chimene icho chili. Tsopano abwenzi, ine sikuti ndinali ndi kugona, ndipo ine basi pakati pa inu ndi ine ndi mpingo upano, ine sindinali mu masomphenya. Ine ndikudziwa chimene masomphenya ali, ena kuno sabata langothali, ena analipo ochuluka kasati usiku. Iwo amakhoza kuchitika, inu mukhoza kulingalira kulemedwa kumene kumakhala pa iwe. Zimakupangitsa iwe kukhala wa manjenje ndi thudi. Nanga bwanji ngati iwe utapita ku msonkhano monga chomwecho, ndipo basi chifukwa cha udindowo, ngati msonkhanowo waenda bwino kapena ayi, izo zimakhala pa iwe. Basi chifukwa cha udindowo, iwe umayenera kumuyankha mtumiki aliyense funso liliyonse china chilichonse, msonkhanowo ukaenda bwino kapena ayi, udindowo umangokhala pa iwe wekha. Taonani chimene izo zingachite kwa iwe. Ndipo pali ena aothandizana nawo anga, basi amangogulisa mabuku ndi zina zotero, amakhala amanjenje kwambiri. Iwo amafuna atapita ku nyumba mwaona kukagona osabwera kutchalichi usiku umenewo. Mai, oh, izo ndizoopsa basi. Monga mpongozi wanga wankazi, mtsikana wokondedwa wa Chikhristu wang'ono, Lois, basi amangopita mmisonkhano amangotero kwa masabata 8 kapena masabata 7 mosalekeza monga choncho. Amangoyenera kuti akagone pa bedi kwa tsiku limodzi kapena awiri. Mwaona, oti samakhala ndi udindo uliwonse. Mukuona Bile amangopereka makali apemphero angapo, ndipo amangotoperatu. Koma taonani mtolo onsewo umakhala pa ine. Ine ndimayenera kuti ndizidalira pa inu kuti muzindipempherera ine. Mukuona mbali pa zimenezo, iwo amanena kuti maminiti 20 akulalikira pansi pa kudzoza kumafanizidwa ndi maola 8 antchito yakalavula gaga pa thupi lako. Ine ndimalalikira kuyambira maola awiri mpaka atatu usiku umodzi, nthawi zina katatu pa tsiku. Mukuona ndiyeno nanga bwanji masomphenya amodzi. Masomphenya amodzi anamufoketsa Ambuye Yesu wathu. Zoona zimenezo, Baibulo limanena kuti mkazi anakhudza chovala chake zinamupangitsa iye kuti afoke. Chabwino ngati masomphenya amodzi angamufoketse iye mwana wa Mulungu, nanga bwanji ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo sati ayiwo angachite chiyani mu usiku umodzi? Mukuona ndizo ngati ife tingayime ndi kulingalira. Izo ndizoposa umunthu uliwonse. Thupi la munthu silingayime ndi zimenezo. Ine ndikhoza kukakhala ndili kwa azamisala kwina kwake, ndikumenyetsa mutu wanga pa makoma. Mukuona iko kumakhala kufowoka kotero mwakuti iwe sungathe. Iko ndikufowoka kwa mkati. Mwaona izo zimangokupha iwe basi. Tsopano koma iwe ungalimbikire chiyani pamenepo? Ine ndikhoza kunena izi. Ine ndikumuona mbale ndi mulongo Cox pamenepo, Rodney ndi mkazi wake ndi mulongo kumbuyo uko, otembenuka mtima atsopano. Kuli dziko kuseli kwina kwake, limene ngati inu mutati mungolingalira mmalingaliro mwanu, ndikukhala ndikumvetsa kwa mmene ilo likuonekera. Ilo ndi chinthu cha ulemerero kwambiri. Ilo ndiloyenera kuyesetsa kulikonse kumene ife timayikapo. Mukuona tsopano tisanayambe kupempherera odwala, ine ndikhoza kunena ichi. Bwanji ngati khanda ilo lisanabadwe, tiyeni titenge zimenezo. Khanda laling'ono limene linakhala mchiberekero cha amake kwa miyezi 9 iyi, ndipo khanda limenelo kuyamba kulingalira, ilo nkumati, inu mukudziwa chani? Iwo akundiuza ine kuti ine ndikukonzekera kuti ndibadwe. Chabwino, ine ndizikapangako chiyani kunja uku? Ine sindikudziwa kalikonse koma malo awa amene ine ndikukhalamo, ine ndimapeza mphamvu zanga kuchokera mkati muno, ndipo ine ndikakwanitsa bwanji kukakhala moyo kumeneko? Iwo akundiuza ine kuti kuli dzuwa limene limawalako. Iwo akundiuza ine kuti anthu kumeneko amayendayenda, ndipo sindikudziwa kalikonse koma malo awa kuno. Awa ndi okhawo amene ine ndikuwadziwa momwe muno mmimba mwa amayi anga. Muno ndi mmene ine ndinaleredweramo. Muno ndi mmene muli zonse zimene ine ndikuzidziwa. Ndi momwe muno muchiberekero ichi. Ndipo iwo akundiuza ine kuti kuli malo ochuluka. Zabwino, kanda laling'ono limenelo, likhoza kumachita mantha kwambiri kuti libadwe. Kodi nkulondola uko? Iye akhoza kumachita mantha pafupi kufa, chifukwa iye akubwera kumalo kumene iye sakudziwa kalikonse ka iwo. Amene ali apamwamba kuchulukitsa mamiliyoni upamwamba wake, kuposa kumene iye wakhala akukhalako. Iye sangadziwe kuti chonsecho ndi chiyani. Iye akhoza kunena kuti, bwanji, ine ndizikachitako chiyani? Iye akhoza kumachita mantha pafupi kufa kuti abadwe. Koma ife amene timakhala kunja kuno, chabwino. Ife amene tinayamba takhalako kumeneko nthawi ina, ife mwanjira iliyonse sitingabwererenso kumeneko. Ife sitingafune kuti tibwerere muchiberekero cha amayi kenanso. Mukuona? Ayi, ife sitingafune kuchita zimenezo. Ndipo basi umo ndi mmene zimakhalira pamene ife tikufa mzanga. Oh Mulungu, mukuona? Inu mukubadwira kumalo, inu simunayambe mwapitako kumeneko. Inu simungawa mvetsetse iwo momwe iwo alili opambana. Kodi zikakhala motani kumeneko? Ine ndipo chinthu chokhacho chimene chimandipangitsa ine kuti ndizindikire kapena kuti inu muzindikire ndikukhudza kwa pang'ono kuja kwa moyo, monga mzimu umabwerera mwakhanda mchiberekero cha amayi yake. Mukuona, iyo ndi njira yokhayo imene ife tingamvetsere kuti dzikolo ndi lotani kunja kumeneko, pamene kulibeko matenda, kulibe chisoni, kulibe imfa, kulibe ukalamba, kulibeko kalikonse. Oh my, bwanji, inu mukadzango kafikako kumeneko, inu simudzafuna kuti mudzabwererenso kumalo ngati ano. Chimodzimodzinso, khanda silingafunire kuti libwerere muchiberekero cha amayi yake. Mukuona? Izo ndizazikulu kwambiri kumbali inayo, mwaona? Kunja kumeneko. Ife sitingathe kumvetsa zimenezo. Ndithudi ayi. Ife sitingathe. Bwanji, momwe khanda laling'ono ilo limakhala loti silingaganizire. Chimodzimodzinso ife sitingathe kumvetsa mulimonse za chimene izo ziti zidzakhale kumeneko. Mwaona? Chifukwa ife tili muchiberekero cha dziko lapansi, kukonzekera kuti tidzabadwe nthawi ina kukalowa mu ufumu watsopano, kupita mu dziko latsopano. Ndipo umo ndi mmene ine ndikumvelera za masomphenya amenewo ndi zinthu monga zimenezo, kapena chijachi chilichonse chimene china ndichitikira ine tsiku lija pamene ine ndinawolokerako kutsidyako. Ndikukaona chimene icho chinali, ndipo kenako nkudzabwereranso kuno. Kodi inu mungaganizire muli khanda ndipo nkudzadziwa chimene kudzadziwa kuti ndicha ulemerero bwanji kumakayendayenda kuona mitengo ikuphukira, mbalame zikuimba, dzuwa likuwala ndi moyo ngati uwu, ndipo kenako kudzatsekeredwa muchiberekero bwanji inu simungafune kuti mubwererenso mkomwe? Chabwino, ndiye ife kwathu kuganiza kwathu kukhoza kuchita dzanzi kumakwera chamʼmbali kapena kuyesera kuganizira za chimene icho chili kumeneko, pamene malemba amati diso silinaone, khutu silinamve, kapena palibepo chinayamba chalowa mu mtima wa munthu za chimene Mulungu wawasungira iwo, iwo amene amamukonda iye. Mukuona? Chotero ife tikudziwa kuti ndi za ulemerero kumbali inayo. Tsiku lina imfa imene ife timachitcha imfa idzatipatsa ife kubadwa kwatsopano, ndipo ife tidzakalowa mu dziko linalo kumbali inayo. Mbale George, inu simudzakakhala okalamba opuwala kumeneko. Ndipo mbale ndi mlongo Spencer ndiyena monga ena ife amene tili okalamba ndi zina zotero. Ndipo ife tidzakakhala anyamata kumeneko kwa nthawi zonse. Lakale ili mwinjiro wa nofulu udzagwa ndi kuuka, ndi kudzatenga mphoto ya nthawi zonse, ndi kufula tikudusa kupyola mlengalenga. Salani bwino, salani bwino, ola lokoma la pemphero. Zonse zidzakhala zitatha pamenepo, sikudzakhalanso mausiku atali opemphera, sadzakhalaponso. Basi kudzangolowa mu usinkhu wa unyamata wa chimwemwe kukakhala kumeneko, osati kwa chaka chokha kapena zaka 50 kapena zaka miliyoni, koma ife tikakhala tili kumeneko zaka 100 billion. Ife tidzakhala kuti sitinayambe mkomwe. Ndi zimenezoti. Chotero tisakhalirenji osangalala mawa uno, ife tisakhalirenji okondwera, ife tisatengerenji mwayi wa chinthu chachikulu chilichonse chimene Mulungu atipatsa ife. Apa pali machiritso a uzimu, chifukwa chiyani Yesu anakwapulidwa kuti adzang'ambe chithunzicho? Kudzati palibepo chinthu chilichonse kwa icho. Iye anakwapula thupi lake kumeneko, nthiti zinaonekera mkati kuti ndi mikungwirima yake ife tinachiritsidwa. Tieni tisangambe chitunzi icho mmawa uno, tieni tiwamfungatire iwo, tiwavomereze iwo. Tsopano mbale ndi wina aliyense wa inu tsopano amene ati apempheleredwe ngati ilumunga ime pozungulira guwali pamene uthenga unapita mphindi zingapo zapitazo kudzera mukutanthauzira ndi malilime kuti ife tiyika manja pa odwala ndipo tiona ntchito za mphamvu za Mulungu. Tsopano mbale wathu, inu simukuyenera kuti muchite kuima mbale mwagona apo pa machira, ife tibwera kwa inu. Koma ngati pali ena pano woti apempheleredwe akufuna kuti ayime mozungulira pa guwa pamene mbale ndi ine tikupemphera ndi kuika manja pa odwala, inu mbwerepo mpano tsopano. Ndipo mukumbukire kukumbatira chithunzi chimenecho ndi mikwingwirima yake ife tinachititsidwa. Ine sindikumvetsa izo Ambuye, ndithudi inu simukutero. Inu mukadali apobe muchiberekero cha dziko lapansi. Koma iye anapanga kukonzekera kumeneko, ndipo iye sangati atenge kuti iye anakwapulidwa chifukwa chani kuti adzangong'amba chithunzicho kapena kudzang'amba nyimboyo kukayitayira iyo kutali. Ayi bwana, iye anakwapulidwa, anavulazidwa ndipo anakhesa magazi kuti ife tidzachiritsidwe. Ndipo potero ife ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa aliyense wa ife. Tsopano pamene inu mukubwera kudzasonkhana mozungulira guwa kupemphero, tsopano zochuluka za izi kuno za uvangeli wotchuka wowala wa Chimerika ndikumati inu mukuyenera muchite izi muchite izo. Pali chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna kukhala waona mtima ndi inu mzanga. Chinthucho mmene Mulungu amachiritsira zimakhala pa maziko a kumutumikira iye. Mukuona, izo zimakhala pa maziko a kumutumikira iye. Ife tikuyenera kuvomereza machiritso athu pa maziko a ife tikamutumikira iye tikachiritsidwa. Tsopano Baibulo limati vomerezani zolakwitsa zanu kwa wina ndi mzake, pemphereranani wina ndi mzake kuti muchiritsidwe. Mukuona, izo zimakhala pa maziko akuti inu mukamutumikira Mulungu. Ambiya inu pano mwina muli muchikhalidwe chakuti mufa, ndipo inu muyenera kuti mufa ngati china chake sichichitika. Ndiye ine ndikufuna inu mu mtima mwanu. Tsopano ife tikhoza kukudzozani inu ndi mafuta, ife tikhoza kukupemphererani inu abusa ndi ine kupemphera pemphero la chikhulupiriro kuchita chilichonse chimene ife tingathe. Koma izo sizingakuchitireni ubwino uliwonse kufikira inu eni ake mutalowa muchiyanjano ndi Khristu. Mukuona, inu mukuyenera kuti mubwere kuchiyanjano chimenecho kudzati ine Ambuye, ine ndikuona Adona wang'ono akudzuka pamenepo pompano. Iye anabwera kuno osati kale kwambiri kunyumba ali ndi china chake chonga ngati chotupa kapena nthenda ya Hodgkin, ndipo iye ndi wa Methodist mwachikhulupiriro. Ine ndikukhulupirira kuti uko nkulondo sichoncho Mulungu. Ndipo iye anali ndi chophuka chachikulu pambali, ndipo tsopano ndi uyo wayimapoyo wachiritsidwa. Ine ndikumuona Mulungu wiva wayimapa. Anali mmodzi amene anali ndi vuto la kansa loyipitsitsa limene ine ndinayamba ndaliwonapo moyo mwanga onse. Chinthu choyamba chimene ine ndinamfunsa iye kodi iye angabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu ndikulapa machimo ake. Amene ine ndinamutengera iye mmadzi awa kuno, ine ndinkachita kumugwirizira iye. Iye anali woonda kwambiri, mikono yake inangokhala tinthu tating'ono toonda. Ndipo iye anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo izo zakhala pafupifupi zaka 10 zapitazo. Sichoncho izo Mulungu, zaka 16 zapitazo. Zaka 16 za moyo owonjezera wapadera chifukwa iye anali wokonzeka kuti abwere momvera. Pamene madokotala kumene apamwamba kuzungulira kuno bwanji, dokotala wake yemwe anandiwuza ine pamene ine ndinamuwuza iye ndinati iye wachiritsidwa. Anati iye afa ndi kansa mu masabata pang'ono, musadandaule ndi zimenezo. Iye akhala atapita masabata ena pang'ono, iye akhala atapita. Ndipo iye anali atamupatsa kale iye pafupifupi tsiku kuti akhale moyo. Ndipo ndi uyu ali apayu lero patadutsa zaka 16 wayima pa guwa. Ine ndinganene chiyaninso mowonjezera, mobwereza. Tsopano Mulungu sikuti amangompangira izo mwana wake mmodzi ndipo nkusakamupangira izo mwana winayo. Iye amawapangira izo ana ake onse. Aliyense amene angafune akhoza kubwera. Izo ndinu oyitanidwa kuti mupite kwa iye. Tsopano pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala, Baibulo linanena zimenezo. Tsopano ngati imene ine ndikufuna kuti inu muchite ndikuvomereza zvolakwa zanu kwa Mulungu ndikuti, Ambuye, ndichiritseni ine. Ngati inusi munayambe, mungatembenukapo, perekani mitima yanu kwa Kristu. Ndipo ngati inu, simunayambe, mungabatizidwapo madzi mudzina la Yesu Kristu. Pali dziwe limene lakonzedwa. Mukuona. Ndipo dona wangono uyu patsidya lanse uguno. Pamene wosakhulupirira uja kumeneko anatembenuzidwa ndi zimenezo. Pamene iye anali atagona. Iwo anamutumiza iye kwao kuchokera ku Silver Crest. Ali ndi TB akufa. Ndipo pamene ine ndidapita kumusuko. Ndipo Ambuye napereka masomphenya anati iye achiritsidwa. Ndipo iye anakakumana nane ine kumeneko mawa otsatira. Bambo Andrews. Ndipo anango ndikalipira ine, anati, chiyembekezo cha bodza monga chimenecho pankazi ameneyo. Ine ndinati, Bambo Andrews, icho si chiyembekezo cha bodza, mkazi yo ndi Mkristu, ndipo akakhala bwino, iye adzabwera kuti adzabatizidwe. Ndipo iye anati, iye akufa, anati, ine, iye angatumizidwe bwanji kuti azipita kwao kuchokera ku Silver Crest. Ine ndinati, Bwana, inu mukuyang'ana ndinu, chimene inu mukuchiyang'ana, inu mukuyang'ana pa chimene dokotala kunena, ine ndikuyang'ana pa chimene Mulungu ananena. Mukuona. Sopano kusiyana kwake ndikumeneko basi. Chimene inu mukuchiyang'ana. Mukuona. Iwe ukayang'ana pa chimene adokotala kunena, iwe ndithu ufa. Koma iwe ukuyenera kuti uyang'ane kwa chimene Mulungu anena. Iwe utenga zonena za ndani. Nanga bwanji ngati Abrahamu akanatenga ganizo la dokotala lakuti iye anali wa usinkhu wa zaka 100 ndipo kuti akhala ndi mwana kudzera mwa mkazi wake wa zaka 90 iye akanachita chiyani pamenepo? Mukuona bwanji dokotala akananena kuti bamboyo wachita misala. Koma Mulungu anawerengera kwa iye chilungamo chifukwa iye anamukhulupirira Mulungu. Mukuona. Tsopano inu ndipo mkaziyo anakhala moyo. Iye ananyozera kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Kristu. Chifukwa ine ndikuganiza iye anali ngati wa Methodist kapena wa Presbyteria. Iye anayamba kudwalika ndi kudwalika. Ndipo iye anabwera ndipo anadzampeza Grace Weber amene ankakhala komweko kapena sakukhalabe kumeneko. Mwana wake wankazi ndi amene akukhalako. Mwinjiro. Ndipo anadzabwera kuno ndipo anadzabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ali ndi kuphwanya kwa mthupi. Ali ndi matenda azithupya zili pa phewa lake lonse ndi chilichonse, ali ndi kuphwanya kwa mthupi, 104, ndipo anadzabatizidwa pomwe pano mu dzina la Yesu Kristu. Ndipo iye akukhala kutsidya kwa nsewu chakuno, akhoza kukhala kuti ali pano tsopano. Ndinayang'ana pozungulira kuti ndione ngati ine ndingamuone iye, maminiti angapo apitawo. Mukuona? Kumvera, inu mwaona? Izo si kumangopita uku ndi uku, ine ndimatsutsana nawo ena abale athu. Basi, amango ika manja pa ichi, icho ndi chinacho, monga choncho. Ndikumanena kuti, mtundu wina wake wachikhulupiriro chobeba, chichita izo. Izo si zimenezo. Inu, mukuyenera kukhala ndi chikhulupiriro chenicheni chokhazikika, cha Baibulo, cha mzimu woyera. Mukuona? Zikapanda kutero, izo sizikhalitsa. Izo sizipita patali. Ndi chifukwa chake, ine ndikhoza kumuthokoza Ambuye kuti iye wandithandiza ine mpaka pano machilitso amene akhala akuchitika akhala ali enieni chifukwa iwo amamangidwa moona pa pakuti atero Ambuye. Mukuona? Chotero iwo adzayima. Tsopano, pamene Sunday School yaing'ono, ine ndimadikira miniti chabe poyankhula ndi inu, ndikudikirira kuti iwo apeze malo awo pamene amakhala kuti ife tikhale chete tsopano. Ife tangotsala ndi maminiti angapo. Ife tipemphera. Tiyamba kupemphera. Tsopano ine ndikufuna aliyense wa inu muvomereze zolakwa zanu kwa Mulungu ndipo mumulonjeze Mulungu kuti inu mukamutumikira iye ndipo mukachita chilichonse chimene inu mungathe. Ndipo abusa ndi ine tipemphera ndipo tibwera kudzayika manja pa inu ndipo inu ndithudi muchiritsidwa ngati muti mukhulupirire izo. Zinatheka bwanji kuti anthu aja ali ndi ndodo ndi osamva ndi osayankhula ndi akhungu la Mulungu lapitali masana anangobwera pa nsanja nkudzataya ndodo zawo kungobwera pa nsanja maso kutseguka. Inu mukudziwa monga choncho ma 100 kuchulukitsa ma 100 a iwo mpaka ine ndinafoka kwambiri. Iwo anatsala pang'ono kudzandinyamula ine kuti ndichoke pa malopo nditangoima iwo akudutsa. Mukuona? Mzere umene ukanachokera kuno kupita mpaka ku Jeffersonville High School pafupifupi ali pa mzere amabwera akudutsa mzereyo ndipo ine sindikudziwa ngati pali mmodzi wa iwo anadutsa amene sana achiritsidwe, mukuona? Chifukwa iwo anabwera pa maziko a chikhulupiriro chenicheni cha Chikhristu choona ndi kumakhulupirira iwo izo zimayenera kuti zichitike. Tsopano weramitsani mitu yanu aliyense, mundithandize ine kuwapempherera iwo. Ambuye Yesu, ife tikubwera nawo kwa inu mmawa uno omvetsera awa amene ayima pano akudikilira ana odwala, osautsika, ozunzidwa. Iwo alibe chiyembekezo chilichonse. Ambiri a iwo, Ambuye, cha kuchiritsa kwa adokotala, makamaka bambo uyu yemwe wagona apa pa machira awa. Zitengera chisomo chanu, kapena ngati sichoncho, iye akhala kuchoka mdzikoli mmasiku ochepa. Ndipo sindikukaika pakhoza kukhala ena ayima paguwa pano ali ndi vuto la mtima likuwadikirira iwo ndi matenda ndi zosautsa zimene zingawangʼambira iwo pakati. Pali chinthu chimodzi chokha Atate chimene chingawapulumutse iwo, ndicho kupita kudutsa zokhudzira zisanu apa za thupi ili kumene madokotala ayesetsa mokhulupirika. Sindikukaika kuti apulumutse miyoyo yawo matenda, khansa, TB, vuto la mtima. Ndipo ndikuyika zigamba konseku ndi machubu ndi zipangizo ndi mankhwala omenyana ndi nyongolosi. Ndani akuunjikana pomwepo kuti adzachose moyo wawo? Ndipo ine ndafotokoza Ambuye, ine ndikukhulupirira lingaliro lanu kwa iwo. Ndipo ine ndinamumva mamunayo akuyankhula mʼmalilime mmawa uno, ndipo anapereka kutanthauzira kuja chimene chiti chichitike lero. Ena a iwo alandira izo Ambuye ndithudi uko mkulondola, ine ndikukhulupirira izo. Ndipo tsopano monga zinalembedwa mu Baibulo kuti Davide mnyamata wang'ono olisha amayang'anira nkhosa za abambo ake uko kuseli kwa chipululu. Ndipo tsiku lina mkango unabwera ndipo unadzagwira imodzi ya nkhosa za abambo ake ndipo unathawa nayo iyo. Ndipo mnyamata wang'ono olisha uyo ali ndi chikhulupiriro. Kodi iye anabwera ndi chiyani kuti adzalimbane ndi mkango uwu, osati ndi mfuti ya makono kapena mfuti? Koma iye anali ndi legeni yaing'ono. Ndipo iye anautsatira mkango umenewo, iye anakaupha mkango umenewo ndipo anayibweretsa nkhosayo. Chimbalangondo chinabwera ndipo chinadzagwira imodzi. Iye anachitsatira chimbalangondo chimenecho chimene chikanamunyenyera iye pansi. Koma iye sanaganizire za usinkhu wa chimbalangondocho kapena mphamvu ya mkango kapena liwiro lake kapena kusathekera kwake ndi legeniyo. Koma pamene iye anali kuima pamaso pa Sauli mfumu, iye anati, wantchito wanu ankakusa nkhosa za abambo ake, ndipo mkango unadzabwera ndipo unadzagwira imodzi ndipo unathawa. Ndipo ine ndinautsatira iwo ndipo ndinayibweretsanso nkhosayo. Iye anati, Mulungu yemweyo amene anandipulumutsa ine kwa dzanjalo kapena zikhadabo za chimbalangondo chimenecho kapena nsagwada za mkango umenewo akhozanso kumutenga mfilisi wosadulidwa uyu ndi kumupereka iye mdzanja langa. Momwe ife timayidziwira nkhaniyo kuti iye anazinga anamupha munthu amene anali wankulu, wankulu kwambiri kuposa mmene iye analili ndiponso wankhondo. Momwe izo zinamupunthwitsira Sauli mfumu yaikulu ija, munthu wankulu wamphamvu, kuti zinatheka bwanji kuti mnyamata wang'ono uyo akhale ndi chikhulupiriro choterocho mwa legeni? Ayi, osati mwa legeni koma mwa Mulungu. Tsopano Ambuye ayima kuzungulira guwa ili, agona apa pa machira awa, ndizo nkhosa za Mulungu, ana nkhosa ang'ono monga izo zinkakhalira kwa iye. Iwo agwidwa ndi mkango otchedwa khansa, chimbalangondo chotchedwa TB, matenda ena amene awagwira iwo ndipo awasasira iwo panja ndi kuwang'ambira iwo mziduswa. Ambuye, ine ndikuwatsatira iwo ndi legeni yaing'ono yotchedwa pemphero la chikhulupiriro. Iyo siyokwanira koma ine ndikudziwa chimene iyo yachita. Ndipo ine ndikudziwa kuti akadali Mulungu yemweyo, ine ndikuwatsatira iwo mmawa uno kuti ndiwabwezeretse iwo Ambuye kumsipu woyanga wobiriwira kwa thanzi labwino, kumusi mphepete mwa madzi odikha abata, ndipo kutali ndi zokhumudwitsa zawo kuti akakhulupirire pa inu. Ndipo ine ndikuwatsatira iwo ndi chida chimene inu munachipereka kuti tizipita nacho. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala ndipo Mulungu adzawaukitsa iwo. Ngati iwo achita tchimo lililonse, ilo lidzakhululukidwa kwa iwo. Ndipo Atate, ife tikupita tsopano, kuti tikakumane ndi mdani, kuti tikakumane ndi mkango, kuti tikakumane ndi mdierekezi. Maonekedwe aliwonse amene iye alimo, otchedwa kansa, TB, nthenda ya Hodgkin, vuto la mtima, nthenda ina iliyonse. Ife tikubwera kuti tidzamupeze iye, ndi kuibwezera nkhosa iyi ku nyumba ya Mulungu kenanso. Mu dzina la Yesu Khristu, ife tikupita kuti tikagwiritse ntchito legeni iyi, imene inu mwatipatsa ife. Kalani nafeni Atate, pamene ife modzichepetsa tikukuyandikirani inu tsopano mu dzina la Yesu. Ine ndikufuna kuti inu muweramitsebe mitu yanu, ndipo ife tikubwera kuti tidzadzoze mafuta ndi kudzayika manja pa odwala. Ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Mkhristu aliyense amene ali muno, muyike chikhulupiriro chanu ku nzere uwu wa pemphero. Kulupirira ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano kungo kulupirira kungo kulupirira zintu zoteka kungo kulupirira o ambuye ndiku kulupirira o ambuye ndiku kulupirira zonse zoteka tie nitingo kweza mwamba manja atu tsopano ambuye ndiku kulupirira o ambuye ndiku kulupirira ambuye ndiku kulupirira zonse zoteka ambuye ndiku kulupirira atati atu akumwamba iwo amene akwanitsa kuimirira akweza mwamba manjawo kuti iwo alandira izo mbale uyu amene anagona mumachira waimirira kuonetsera kuti wavomereza machiritso ake ife tikukhulupirira ambuye iwo akuyenda mwamtendere kubwerera tsopano msipo oyanga wobiriwira mbali mwa madzi odikha kuti akakhale abwinobwino kenanso kudzera mu dzina la Yesu ife tikukupatsani inu mathokozo chifukwa cha izi amen chabwino mbale Neville ine ndikhala pano ndi kumakumvetserani inu mukulalikira tsopano.